wananiita bad boy with a guanru boy jokubo fatso lakini mina think so mdomocho naso ndio tucheze hardcore ratibu franco biche nguvu samson ikidunda pom pom ndio mkunja python uko club nduru light on lights off hini kunja poison jeza meza pylon ndio warembo poison wako juu ozone mina toka nairobi nairo nipaka suku na kabairo nipende kaka jairo ndio ndadevuka dance flow harakisha no slow you wanna ya think so stima yako overflow na chemka hot zone na sifuwe amen mumbika pom pom front zone back zone lakini mina think so biki mimi root boy wakuvaka suit boy na kashatika kuta utulia big boy Super Zero Baba Zero, Superhero Deadpool ndio nimetoka mbali na jubakali kama Somali Minnesota nimesota. Harakati kutafuta mali ndio njia katikati na kanyumba kama bati angalau kutafuta bahati na kashati nimepiga pasi. Niache kutembea ninunue gari nisipande tena basi. Ndio dada vuka dance flow harakisha no slow. You and I think so. Ndio cheza nami slow slow. When you fanta when you keki with a good nywele kama Becky. Hey. Umeombika pom pom. Front zone, back zone, lakini mina think so. Biki mimi root boy, wakuvaka suit boy, nakashati kakutok. Kutulia big boy. Bigia simu fireman, wambia I'm on fireman. Zima moto gasolina, okipenda sana piga picha.